wanogwafe wefu depepe unsamba samba samba gambape lwacho mutimo gukubateke ebyo byo ona byabalwadde bampeke iwo lwakuba gwo wandula omuliro ndikabakanze njakuwa mairo nayade lwaki oyo kyamasiro ndaja nomboga nyange nkube twala kasasiro wefudde mukoga nziba egwanjankala nyobongo ondimbatunga kadongo kaisibimo omboga nyange nkube twala kasasiro wefudde mukoga nziba egwanjankala nyobongo ondimumatunga kadongo kaisibimo tondetera okubamuka mungana nswaluka wekiba kidoto mpawamuka bebulange timbika enempewe kunta oyagala mbe nani nga gbonta sijja kkiriza kusamba bikunta yagalanga yeggwe gwendota newankubadde buterere mu maaso goninga kukubira kerere njakufuna mu diguli emakerere eyalavuyo era kale ndaja nomboga nyange nkube twala kasasiro wefudde mukoga nziba yeggwanja nkala nyobongo ondimatunga kadongo kaisibimo omboga nyange nkube twala kasasiro wefudde mukoga nziba yeggwanja nkala nyobongo ondimumatunga kadongo kaisibimo wefudde pepe unsamba gamba pe lwaki okubateke ebyo byabalwadde bampeke iwo lwakuba gwo wandula omuliro ndikabakanze njakuwa mairo naye ate lwaki oyo kyamasiro newankubadde buterere mu maaso goninga kukubira kerere njakufuna mu diguli emakerere eyalavuyo era kale ndaja nomboga nyange nkube twala kasasiro wefudde mukoga nziba yeggwanja nkala nyobongo ondimatunga kadongo kaisibimo omboga nyange nkube twala kasasiro wefudde mukoga nziba yeggwanja nkala nyobongo ondimumatunga kadongo kaisibimo Nissan Rovers, they need you.